wararka naga soo gaaraya waddanka Faransiiska ayaa ku warramaya in gobol ku yaala bariga waddankaas uu ka dhacay shil diyaaradeed. Shilka ayaa yimid kadib markii diyaarad nooceedu yahay helicopter oo ku socotay jawi sare oo dhirirkiisa lagu sheegay 1800 mitir ay si lama filaan ah dhulka ugu soo dhacday, taasoo gabi ahaanba burburtay. Shilkan ayaa waxa uu ka dhacay dhulka buuraleyda ah ee loo yaqaano Alpes ee bariga waddanka Faransiiska. Inta la xaqiijiyay 6 ruux ayaa ku dhintay shilkan, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 4 kale. 4 ruux oo ka mid ah qoliyaha gurmadka degdega ah ayaa gaaray goobta ay diyaaraddu ku soo dhacday, kuwaasoo soo qaaday meydadka dadkii ku dhintay shilka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in 3 diyaaradood ay u direen halka uu shilku ka dhacay, hase yeeshee ay badbaadin waayeen askartii iyo saraakiishii saarneed diyaaradda. Sidoo kale Macron wuxuu tacsi u diray ehelada askartan ku dhintay shilka diyaaradeed, isagoona sheegay inay ahaayeen geesiyaasha Faransiiska. Ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa soo dhicista diyaaraddan ay ku dhinteen 6 ruux ayna ku dhaawacmeen 4 kale.